Wasani tuelewane, tupatane, tulikuku tulichane. Ane ane tunindepeane. Nchi yangu naipenda sana, Temeke naipenda sana. Ile inaniuma sana wanasiasa kulumbana. Wahuku wahuku, wakule wakule.
Wahuku wahuku, wakule wakule.
Dear mama, dear father, Abner. Umesaidia jamii, nena kutii. Mama na watoto, watu wanafurahi. Baba na watoto, watu wanafurahi. Hata mimi nafurahi kuona Simba na Yanga. Leo ni wapinzani wajaza watu wanjani. Na game unaisha kwa amani. Come on.